bubuyile bethemizwa yami thuma mina abengwile manje sengibuyile njimi ngiphethe imali ngimile mina ngiwini lotto I'm gonna give you that dough I should rule my boo gotta keep you on the low baby what I'm gonna do can't do without you yes baby yes I do marry me please I do
sikhathi bengingakhona ukuphila ngaphandle kwakho manje buyile sonke lesikhathi bengingakhona ukuphila ngaphandle kwakho manje buyile
Kapazam, magabai, zai, ayang sabas no kas, sandasam.